sedantolanta bunagun kan mali bena kenya bisimila sini alamisa ɔktɔburu kalo tile wolonfila san b'a fɛn ŋɔni kelen marɔkukaw fɛ yen a ɲɔgɔndan bɛ don kubu ju mɔndɔ diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba katar san wɛrɛ b'a fɛn ŋɔni fila eliminatɔrɔ tile sabanan hukumu kɔnɔ labɛnniw bɛ senna juma tɛmɛnen ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ hakilina jiginna mali dege karamɔgɔ muhamɛdi makasuba ye sedantolantana mɔgɔ mugan ni kɔnɔntɔn tɔgɔw di minnu bena ye kɛnɛ yi kan tile sabanan dɔrɔn tɛ ni ɲɔgɔndan yi kun cɛra tile saba o kɔfɛ eliminatɔrɔ tile nana be tan nairobi kenya faba la o be tan ɔktɔburu kalo tile tan n'o be bɛn kar nata ma o ɔktɔburu kalo tile tan kenya be mali bisimila o ɲɔgɔndan be don kupu du monde katar san wɛrɛ eliminatɔrɔ tile nana hukumu kɔnɔ mali ka kulu kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka ɲi fɔlɔ ka da kan tile fila tɛmɛnin kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ be mali bolo bɔko fila sebaaya kelen fila ni bin kelen kuru naani tile fila tɛmɛnin kɔ mali ka kulu kɔnɔ a jaabi bakurubaw filɛ tile fɔlɔ mali rwanda se kɛra mali ta ye celu kili ani kanankolo kenya uganda fila ni bin si ma sesela kanankolo fan fila be fɛ eliminatɔrɔ tile filanan rwanda kenya fila ni bin celu kelen kelen si ma sesela uganda mali fila ni bin kanankolo fan fila be fɛ si ma sesela hakilina kelen do se ka sɔrɔ mali dege karamɔgɔ muhamɛdi makasuba ka fɔ la ka da kan mali ka kulu ma nɔgɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don